dina NFR kongor dina pulle na ICT Vaduva Entertainment.
Maybe ngori story chora fast. Turantini hanu ndi zwine nda zwi funesa. Running chimbele ndi hone ri tshi ḓo swika kules. Ri vhananga vha lenzine mianga vha zwi ṱuṱuwedza. Thingo shanduka songo ndi khou tamba ngaye. Khomu promisa nne ḓo vha na vhana naye. Kha vha vhathu vhoṱhe na re na ndavha saye. Wima ndu wa mdzimu ro thembela khaye. Nyavhana vha mpfarele zwithu a zwi ngo to ralo. Thingwa na o thanyaho u ḓivhesa mbalo. Nyawe vha ṱoḓa kholomo na mukumba wayo. Dzula ndi khou vhalela uri ndi ḓise ya mamaro. Na luthihi zwithu a zwi easy. Khwamba ngoho ṱhanzi ndi easy. None ndi khou vhuya ndi khou ḓo muṱhogomela. Ndi tshi vhuya ndi wane o mbikela.
Ndo mu ṋea mbilu yanga yoṱhe. O ḓo tamba nga nṋe. Nda mu ṋea lufuno, dakalo na zwoṱhe. Mara o shanduka yoṱhe. O shanduka yoṱhe. O shanduka. O shanduka. O shanduka.
It's not like I've changed. I'm still the same. Just that you are very far, very far from me. Dimishumo ya pepo, dimishumo ya pepo. Na dolandi songo ita, zenda ita sone. Kalicho pa mabari bari, kalicho pa vidari dari. Kalicho pa mabari bari, kalicho pa vidari dari.
It's you and I, call it a relation. Ndo muguda, education. Ndo dinekezera, dedication. Ndi amufa chifinga, attention. Toma nda mugundu kusha before satu mufa. Tanu kofa pain, inonga ya mufa. Tani ono buya, I'm gonna come move on yora. Ndi dizura ndo museza matando tonyora. Baby I'm your spa, good for you. Ndi do deliver, love for you. And I do the fire, just for you. And another day you'll do the same for me.